galo maga na taba agalo maga na taba no ganyi na yibole lu apanyi siga papa na no gaba na no tumo bogo ilenu wa baba no du digo pitu na taba Jokwana Rurine Manopure nga bi patako Vya narasye na aro Kena kwanu wefi aro Kwide venya bako Kweli ya mebe balulu Ya biko chelu numo Biko chelu numo Kanchelu majaga konaka Kukunye makwa wena Biko chelu numo Biko chelu numo Kanchelu When you deliver, when you mutter, long one, if one you never run, when you mutter. None of them are for no kid, not for a queen. My cousin, you little galonia, or they got the gaffo to one. I don't know, not a big of it, 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 not a big of it.
I don't know,
adobu umu nwoke na umu nwanyị na-agba ọgụ nwa bafu na nwa na onye ọzọ na-anụ ọzọ nwatakịrị ọzọ na-anụ ọgụ baba ajụ ase ị na-agba ọgụ nwa na imesịa na ị na-akọ be mmụọ iruru nwa nke ịwa na bebe mmụọ ijekechi na akpawa na-akwụ ilo